dabiyo lillahina iskula hawsalmayne la dabiyo lillahina iskula hawsalmayne luhuskiyo kharabiga miruna I'm a killing the calling. I'm a killing the calling.